sondunga moni latko pela sofana minumona ngawubona ngosi ngaloba ngomsiza mapupa shona no sisi no five did nothing but earn her keep emuholelo part ugugugut abenzi bobubi siphila nabo yilo waziyo ukuthi sibangani mhlambe inkinga neflathela abazali bona bagangela laba bangabazali abangabazali bengcosane senza kahle bangabaza amandla ngelinqa neflathela abazali bona bagangela laba bangabazali ukuhamba kwabaqondakali ku nezimaha
njengoba isiyesixobo esiqhebe amaxolo angisayovula masinyane aqabulo kungamashodo engangithiyo buso aba wesidakwa sidakwa inantakatiso nyoko
Sonyogo,
chama
mchena,
pasi,
tagati sonyogo.